kuze kulembera kulembera nungamye nawona pala wala pala wala ntwale nsabo ntukuze tewali alina kisa kakube kwagala ng'okukwo Ziro kire wa walala okutya ke uwo Gwegwe nina ye chigo change ye gwe chudukiro Gwe manyi gange nubuna kubange nge mazi janjaba Die kalo yon tukuzana zambe mulongo Nungamya masima ko Nsanyukire mu mateka ko Jikiriza entenda so Nsambulire mu kuchesa ko Nkulembera Kulembero nungamye Nawona parawala Parawala ntwale Nsabo ntukuze kulembera Chatele amanyije tulaga Ani ayiza okutegera magenda ke Buta kuma chibuga abakuma bakumira bwerere Buto kulembera abakulembeze babula Banji berimbise mulinyayo balagula ebyobuli Baonya kunguru bogera mirembe ngane bawo Kulembera mu lugendo lwange Ekigambo kyo kimbeta basa
Kulembera Kulembera nungamye nawona palawala Palawala ntwale nsabo ntukuze kulembera
Paye meme yange Nkuwa bulamu bwange Nkuwa makubo gange Nkuwe byange byonna Paye magenda gange Paye maka gange Paye baganda bange Nkuwe kwanga ryange Nkuwa basumba bange Nkuwe byange byonna Gwegwe netaga
Nkulembere
Gwegwe ntunulide Gwegwe netaga